tusanyuke nabo luganda mwena muveyo kumpesanyu kanyumite bwenti mu byambale byobuwanguzi omusomo gwongu mazeko bannange mwebale kusaba b'emikwano bannange mutandi badde sandisobodde
Manya we buluma, kuto wange munange.